Galatiyanko'en surawol nayaɓol. Ko ngimmi wiki woni, ɓiɗɗo donowo jawdi nyaako muɗum, bo masuɗo o woni, sharel ko o woni suka pamaro. Konde kanko ronata ko ɗume ko nyaako makko woodi. O joɗoto ley woɓɓe paama nayɓe mo, e paama nayɓe jawdi ndi o ronata ndin, na nyalde nde nyaako makko wi'i. Non enen ma, ko almasihu rimɗi na'en. Genni goduɗi bawɗe laamoto en. Amma nde sharel Allah waɗi, Allah liloyi ɓiɗɗo muɗum. Debbo danyimo, o joɗi ley attawra. Gam o rinɗina ɓenɗon tokkoɓe attawra, gam garten ɓiɓɓe Allah. Gam on ɓiɓɓe Allah, o liloyi ruhu ɓiɗɗo makko nder ɓerɗe meɗen. Iɗum nodda Allah, iɗum wi'a, nyaako am, nyaako am. Gam non, jonina a masuɗo, amma a ɓiɗɗo. Nden de a ɓiɗɗo, Allah wartirima donayɗomo. Nden no ko on anda Allah, on masuɓe tokkoɓe Allahji fewre. Amma joni, nde anduɗon Allah, ko bo nde Allah andi on. Gam ɗume sho'antoɗon ɗinɗon ginni, tampuɗi, ɗi nafata on. Gam ɗume giɗɗon wartuki masuɓe maji kadin. On maunina goɗɗe nyalɗe, e goɗɗi lebbi, e goɗɗi duuɓi. Imi hula tokugal ngal kuumi nder moɗon warta mere. Onon bandiraɓe am, imi toro on, ngarte bo am, gam mimma mi warti bo moɗon. On gaɗa nayan goɗɗum ko woɗa. On andi gam mi yamɗa waɗi keɓumi lawol ngajinanmi on habaru belɗum, arande. Ko nde shiya jamu an, foɗa ni on torra. On jawa nayam, on ganyayam. Amma on jaɓiyam bo mala'ikajo Allah. On jaɓiyam no jaɓirɗon Yesu Almasihu. Tonanki belɗum ki nanu noɗo woni, mi tabbitini da ɗum waɗoto, da on itti gite moɗon, on kokkiyam. Joni mi warti ganyo moɗon nde mbimi on gonga, ɓenɗon yimɓe ɓe ngaɗi hakkilo maɓɓe fuu dow moɗon, gam ɓe ngaɗa on tokkomɓe. Amma ko ɓe giɗi waɗuki ɗum woɗa. Ko ɓe giɗi woni, ɓe shenda on e amin, gam hakkilo moɗon so'oto maɓɓe. Iɗum woɗi to neɗɗo waɗi hakkilo muɗum fuu dow goɗɗum to iɗum woɗi. E hani ngaɗon non, ko nde na sai to imi wondi e moɗon tan. Onon ɓiɓɓe am ɓe giɗumi, non no debbo nanirta nauɗum dangol, bo non imi fuɗɗita nanuki iri ɗum ɗon nauɗum, gam moɗon. Na sharel ngel kolluɗon gikku almasihu nder jonde moɗon. Imi yiɗi joɗo daki e moɗon, gam mi anda no metiranaymi on. Imi wanni dow moɗon, na seɗɗa. Mbi'eyam, onon giɗuɓe tokkuki attawra, on nanayi ko attawra wi'i? Gam ayare wi'i, Ibrahim e wodi ɓiɓɓe ɗiɗo, go'oto masuɗo debbo danyimo, go'oto on bo debbo makko dimo danyimo. Ɓiɗɗo mo masuɗo on danyi, o danyumo no ɗum danyiri komoye. Amma ɓiɗɗo mo debbo makko danyi, o danyumo gam alkawal ngal Allah waɗi. Ɗum ɗum misalu, wato ɓe e rewɓe ɗiɗo dow alkawalji Allah ɗiɗi ɓe ngoni. Debbo mo ɓiɓɓe muɗum danya nder masungaku, kanko wi'ete Hajara, imo joɗani alkawal ngal Allah waɗi dow hoshere Sinai. Hajara woni misalu hoshere Sinai gonde leydi larabanko'en. Nden o misalu gariri Urushalima ndi joni, gam indi nder masungaku, kairi ɓiɓɓe mayri. Amma Saratu o debbo dimo, o misalu gariri Urushalima ndi dow, ndi meɗayi masungaku, kairi woni madujo meɗen, gam ayare wi'i. Nanu belɗum an debbo mo meɗayi danyuki, jalu sembe an mo meɗayi nanki nauɗum dangol. Gam debbo mo gorko muɗum wannayi e makko, o heɓay ɓiɓɓe ɗuɗɓe ɓurɓe ɓe debbo mo gorko muɗum wanni e muɗum. Onon bandiraɓe am, onon ma bo Ishiyaku on ɓiɓɓe alkawal. Ngel ton sharel ɓiɗɗo mo ɗum danyi no ɗum danyiri komoye. O hallani ɓiɗɗo mo ɗum danyi nder bawɗe ruhu Allah. Jonima non e waɗe. Amma ko ayare wi'i, nde wi'i, riwu on ɗon masuɗo debbo e ɓiɗɗo makko, gam ɓidimo sendidata donu e ɓi masuɗo. Gam non bandiraɓe, Enen na en bibbe mashudo debbo, amma en bibbe debbo dimo.